above, we are reading the book of Job. At best, we have Job chapter 1 under the title, Job the picture of Jesus Christ.
Chapter 1, chimene timagawana pamupoonera kuti Yobu chithunzi-thunzi cha Yesu Khristu.
Job chapter 2, verse 1 through 10, under the title of Job, not speak against God.
Wiki yachiwiri iyo tinali mu Yobu chapter 2 kuyambira pa ndima yakeyoyamba kuthiwa pa ndima ya 10 imene imalankhula zonena kuti Yobu muzonsezo sana chimwira Mulungu.
But today when we are on top for the book from the 1 through 12 under the title, Christ, the only message.
Komatu lero tili mbuku lomwelo la Yobuyo koma Yobu chapter 42 pamene tikuyangana nano pamukuonera kuti Yesu Kristu ndiye mutu wa uchenga wathu.
When we are saying that the only message is history, it's going to make the case that people are alive after, that people are preaching, but to the next, the elected ones, they have been given the only message.
Yobu chapter 42 ndimewe yamba. Pamenepo Yobu anayanka Mulungu nati, ndiziwa kuti mukhoza kuchita zonse, ndi kuti palibe cholesa cholingalira chanu chilichonse. Verse 3. Ndani uyo abisa uphungu wosadziwa kanthu? Chifukwa dache, ndinafotokozera zimene sindinazizindikira, zondidabwisa zosadziwa ine. Tamverani tu, ndizanena ine, ndizakufunsani mundidziwise.
Verse 6, 7, 8. I have heard from thee by the hearing of the ear, but now my eyes see thee. Therefore I utter my thought, and the face is just as you. And it was so that after the Lord have spoken thee this way as to God, the Lord says to Ephraim, the Ammonite, I wrath his kingdom against thee, and I will desire to pray. For he has not spoken complete the thing that is right, as my servant Joshua. And therefore, get unto you now 7 barrels and 7 rams, and go to my servant Job, and offer up for yourself a burnt offering. And my father's job shall pray for you. Go with I accept, that I deal with you after your body. In that he has not spoken of me the thing which is right, like my servant's job.
We have to verse 5, 6, 7. Kumva ndidamva mbiri yanu. Koma tsopano ndikupemphani ndikupenyani maso chifukwa chache ndekha ndizinyasa ndikulapa mfumbi ndi mmapulusa. Kunali tsono atanenayo Yehova mawu awa kwa Yobu. Yehova anati kwa Elifazi wakutemani, mkwiyo wanga wakuyakira iwe ndi mabwenzi ako awiri, pakuti simunandinenera choyenera monga ananena mtumiki wanga Yobu. Verse 8. Ndipo tsono muzitengere ngombe zisanu ndi ziwiri ndi nkhosa za mphongo zisanu ndi ziwiri, mumuke kwa mtumiki wanga Yobu, muzifukizire nokha nsembe zopsereza, ndi mtumiki wanga Yobu azapempherera inu, pakuti ndizavomereza iyeyu kuti ndisachite nanu monga mwakupusa kwanu, popeza simunandinenera choyenera monga ananena mtumiki Yobu.
9, 10, 11, 4. So it was the Ammonite and Bildad the Shuhite and Zophar the Naamathite went and did according as the Lord commanded them. The Lord also accepted Job. The Lord handed the captivity of Job when he prayed for him. Also, the Lord gave Job twice as much as he had before. They stand there and told him all his brethren and all his sisters and all the events as this of his apostles before. And he did not give each prayer that he gave in his house. In his day, bound him and comforted him over all the evil that the Lord has got upon him. Every man also gets him the price of man, the peace of man, and everyone an hearing of God and the last day call. So the Lord is the better of Job who than he. For he has 14,000 sheep, 6,000 camels, and 1,000 yoke of oxen, and 1,000 sheep.
Verse 9, 10, 11. Naamuka Elifazi wakutemani ndi Bilidadi Msuki ndi Zofara wakunama nachita monga Yehova adawawuza. Ndipo Yehova anavomereza Yobu. 10. Ndipo Yehova anachosa ukapolo wa Yobu pamene anapempherera mapunzi ache. Yehova anachukisa zake zonse za Yobu mpaka kuziwirikiza. pamenepo anamtera abale acho onse ndi alongo acho onse ndi onse oziwana naye kale nadya naye mkati mnyumba yake nakusira mitu namtonthoza pazoipa zonse Yehova anamtinkirazi nampasaso yense ndalama ndi mphete ya golide verse 12 yomaliza ndipo Yehova anadalisa chitsiriziro cha Yobu koposa chiyambi chache ndipo anali nazo nkhosa 12 ndi ngamira 5 ndi chimodzi ndi ng'ombe za magoli 11 ndi abulu akazi 11
Is it following me? Job, his sinless life while on the earth during times of persecution and trouble?
Ndiye tikamala ang'ana moyo wake wa Yobu umene anakhala usachimwa mu nthawi ya masautso.
We have concluded that this sinless life is only about in Christ alone, but not in a man.
Tikutha kupeza kuti mavuto awa watu anachitika pa Yesu Kristo yekha osali munthu ayi.
Sure, the troubles and every situation in life only Christ God.
Ulibenu munthu amene akhoza kupambana moyo wa mavuto, moyo wa matenda, moyo wa masautso oterewu, koma Yesu Kristo yekha ndi amene angathe otero.
And the Bible says Job was found not with the sin.
The Bible is a good thing. Which
means he was holy.
That is the reflection of Jesus
Christ, meaning Christ is holy and lived a sinless life for us.
Zimene tikutanthauza kuti amenewo ndiye makhalidwe a Yesu Khristu amene anakhala mdziko lapansi lino osachimwa ndi kukhala woyera. Ndiye tikamawerenga verse 2 ya chapter 42 ya Yobuyo ikuti.
I know that thou canst do everything, and that no such can be withholden from me.
Ndidziwa kuti mukhoza kuchita zonse ndikuti palibe cholesa cholingalira chanu chilichonse.
Where is knowing coming from?
Ndi chifukwa chani kulibe munthu wina amene akhoza kulesa.
Where is knowing coming from? How the man knows him?
Kodi nanga kudziwa uku kumachokera kuti.
Because a person on his own can never know God.
Chifatu munthu paye kasanga tekunziwa Mulungu.
And when he said that I know that thou canst do everything, it was Job who was saying that he knows Jehovah, the Lord God.
Ndipo akamanena kunena kuti ndidziwa kuti inu mukhoza kuchita china chilichonse akutanthauza kuti Yobuyo anafika pa mulingo mdziwano Yehova Mulungu.
So when we are talking about knowing, it means Job was knowing everything, every corner of and every minded plan of God.
Ndiyetu tikafika pa mulingo onena kudziwa uku zikutanthauza kuti Yobu amene iyi anafika pa mulingo omdziwa Mulungu malingaliro ake ndi machitidwe ake onse.
For example, in the book of Genesis you see that the Bible says as Adam knew his wife, it means he knew her very well, every corner of her.
Mwachisanzo mukabwerera mbuku la Genesis pamene Bible limalankhula kuti ndipo Adamu anamdziwa mkazi wake zimatanthauza kuti ndiye kuti kuchokera munthawi imeneyo anadziwano chilichonse cha pa mkaziyo anamdziwa bwino bwino panalibe mbali yomwe imansala kunziwa mkaziyo.
It is not he as out of the person.
Analitu ndi munthu woti nkulowa kutuluka soma munthuyo.
For example, we can see the house but we don't know the house. If we know the house, if we enter in and enter into all the rooms of the house, then you better say, I know the house.
Chifoma chisanzo tikabwera mmene imakhalira nyumba munthu kuti usike pa mulingo idzwa nyumba zimatengera kuti kodi nyumba umalowamo umatulukamo ndipo maziwa makona onse a nyumba zipita zonse umadziziwa pamene ukhoza kunena kuti nyumba imene ndimaidziwa.
Seeing the building doesn't mean that you know that building.
Kungoona tukunja maonekedwe ake sizikutanthauza kuti iwe umaidziwa nyumbayo ayi.
Now Job saying I know.
Ndiye apa Yobu akulankhula tsopano kunena kuti ndidziwa.
When Adam sinned against God, his mind was collapsed, his eyes became blind, his ears became deaf, so he knew nothing there.
Pamene tu Adam anachimwa pamaso pa Mulungu, maganizo ake anawonongeka anapotoka, maso ake anakhala akhungu, makutu ake anakhala ogotha kotero kuti samadziwaso Mulungu.
From that day forward, no man is a new God except if he brings the God to reveal himself to the man. From that day of sinning of Adam, no man is a new God, but no God unless if he brings the God openly or to reveal himself to the person.
Ndiyedu kuchokera nthawi imeneyo, kuchokera pa tsiku limene Adamu yanachimwa, kulibenso munthu wobadwa ndi mkazi amene akhoza kunziwa Mulungu, pokhapo okhangani zitachita kutengera Mulungu kuti pamukomera Mulungu kuti adzivumbuluse yekha kwa iye. Koma apapa pamene panafika Yobu kubwera ndi liwi lolankhula zonena kuti ndidziwa Mulungu.
Job is just a man visualizing Jesus Christ, who came from heaven, who knows the Father, in every mind and will of the Father.
Izitu zikutanthauza kuti Yobu uyi sanaliso Yobu monga mmene munthu mmene timadziwira, koma kuti anali chithunzi-thunzi cha Yesu Khristu amene anachita kutsika kuchokera kwa Atate, amenenso anayankhula kuti ine ndimdziwa Atate.
It was Jesus Christ hidden in the Old Testament, spoken by God.
Amene yutu anali Yesu Khristu wobisika mchipangano chakale woonetsedwa ngati Yobu.
Jesus Christ knows the will of God.
Yesu Khristu amaziwa chifuniro cha Mulungu.
He knows all the plans of God.
Amaziwatu makhaziko onse a Mulungu.
He knows whatever that is bring, whatever thing that is good that can bring God.
Ndipo amaziwa china chilichonse chabwino chimene chikhoza kukondweresa Mulungu.
Nobody can know what God is doing. It's only Christ and Christ alone.
Komatu kulibe munthu amene akhoza kudziwa chimene chikondweresa Mulungu koma ndi Yesu Khristu yekha.
So Job says that no God can be withholden from me. Here on the two.
Ndiyetu apapa mmene tikuona mu chapter 2 cha Yobuchi mawu akulankhula kuti ndikuti palibe choresa cholingalira chanu chilichonse.
He only knew God and he knew God then away of differing from his friends while on earth. That is Elkhar, Bishan, and Zaffa.
Abatu zikutanthauza kuti Yobu amene anadziwa Mulungu kuposa mabwenzi ake onse pa dziko lapansi, kulankhula za Elifas, Bilidadi ndi mzake uyu.
Job manages to live sinless life during the difficult times because he was visualizing Jesus Christ who is holy in heaven.
Yobu amene yutu anakwanisa kukhala muchiyero munthawi ya mavuto oterewa chifukwa choti iyeyo anali chithunzi-thunzi cha Yesu Khristu woyera wa Mulungu.
Jesus Christ honored God in everything and no man can honor God in his mind or in his will.
Yesu Kristu tu ndiye amene ali chili chonse cholemekeza Mulungu ndipo palibe munthu amene akukonza kulemekeza Mulungu ngati sana ndziwe Yesu Kristu amene ndi maganizo ake.
In our God is nothing good but possessed in love.
Chirungamo chathu ifeyo chopanda pake pamaso pa Mulungu malomo ake ndi sanza zopanda ntchito.
Then we are not to preach about ourselves but preach Christ as Christ alone.
Kodwa kuti sitingalalikire za ife tokha ayi koma tokulalikira za Yesu Kristu yekha.
Christ is the message to preach.
Kristu ndiye uthenga ukhawo umene ufunika kuti tikulalikire.
Christ is the message of our victory. Christ is the message of our victory.
Yesu Kristu ameneyo ndiye chifukwa chakuti ife tikhoza kuyima ndikulalikira.
If we don't have Christ, then what
kind of energy is going to
be?
Yes, we don't have Christ, then we don't have Christ.
And the best that is that everybody who wants to be more Christian than whoever is this that is this, because there is no Christ in there.
Kuli bwino ndiye kuti malomo makhala nthawi yomasonkhana chonchibola aliyesa zikita zikapanga zake ama business zikapanga business azikindula kusiyana kumakhala pamalo pamene pali Yesu Kristu.
But the only people that will know that it's Christ our reason of meeting are all the hearers whom Christ has revealed to them.
Kumadu anthu okhawo amene aliziwa Yesu Kristu ndi anthu okhawo amene alio chifukwa chofunika kumasonkhana pamodzi chifukwa chona kuti Kristu iwo wakhululutsidwa kwa iwo.
May
his name be glorified and be exalted.
The service of John chapter
42 says, verse 7 chapter 42, you are good.
And he was so that after the Lord had spoken, his words are not sure. The Lord said, Ephraim, the Tamanite, my right kingdom of the necessity, and at the
kunali tsono watanena Yehova mawuwa kwa Yobu. Yehova anati kwa Elifazi wakutemani, mkwiyo wanga wakuyakira iwe ndi mabwenzi yako awiri, pakuti simuna ndinenera choyenera monga ananena mtumiki wanga Yobu.
Speaking in the praises of Ephraim thus far as visitors to the things that Job will enter in will receive.
Ndi apaso tomukaona akulankhula za khungu kusaona kumene kunali mwa wa Elifazi ndi Zofa wa Elifazi wa Zofari ndi Nama ndi anyamataja amene samaona kanthu kamene Yobu amakaona.
They managed to speak all sorts of evil ways against Job because their minds, their eyes, and their ears were bright as steel,
whereby they could see and hear nothing.
If God will never open your eyes, if God will never open your ears but the mind, you will speak all sorts of blasphemy, all sorts of giveaways, because nobody can preach God if his mind is closed and blind.
Ngati tu palapanda kukonoresa Mulungu kukutsegula maso ako kuti iwe uyambe kuona nthawi zonse uzanenera zonyasa uzaona zoipa chifukwa chonena kuti kulibe maso amene akhoza kuona Mulungu ngati Mulungu mwini wake sikungamkomere kuntsegulira kuti iwe kuti aone.
For example, Apostle Paul has been following in this way, has persecuted the followers of this way. Because that time his mind and eyes and ears were closed like a thief.
What is the money? Saulo, Paulo, Mutai Mineo, anakhala akulonda londa njirayi, anakhala akuzunza anthu amene anakhulupirira njirayo, chifukwa chonena kuti maso ake ndi maganizo ake anali akhungu.
He did what
iyeyo ndo amayeresa kuchita china chilichonse chokomera mmasomo ake monga mafungulo ake kufikira munthawi imene ipano akondoresa mulungu kuti amtsegule maso ake athe kuona. Ndichimodzimodzi ndi mmene tidiri ifeyo ndife adani a mulungu. Ndife anthu amene sitingakondweretse mulungu pokhapokha pane chita kukondweretsa mulungu ndipo.
Don't forget that when they said a voice
from heaven,
the voice, the word is God.
kuonesa kuti mau anachoka kumwamba mau ndiye Mulungu.
So God spoke about Jesus Christ, the only one worthy for him to be preached with and people to hear him.
Ndiyetu Mulungu amalankhula ndi Yesu Khristu yekhayo amene ndiyoyenera kukondwera naye amene amakondweresa Mulungu. Ndi apaso tikamaona zonena kuti ayamverani iye maoneka kuti mverani iye ngati mupata mumva iye. Ndi kulibenso munthu amene akhoza kumumva iye ngati sikukachita kukondweresa Mulungu mwini wake kumtsegula khutu kuti amumve.
You see, the Bible says he hears him, which means there is some other people that
will never hear him. Bible is a man in a iye. I would not know the money by Gurina Lawa to remain as his own by iye.
Don't expect all the people to hear him, but all the hearers, the faith will hear him.
Ndiye musamaganize kunena kuti anthu onse adzamumva iye ayi koma ukhawo amene ndiwosankhidwa ndi amene adzamumva iye. Ndipo khapo pamene Mulungu watsegula makutu awo anthu ndi maso awo kumuona pamenepo pamene akhoza kumulemekeza ndi kumupembeza ndi kumumva iye. Apaso tikuona kuti kumva kumachokera kwa Mulungu. Kuona kumachokeranso kwa Mulungu. Ndipo kukanakhala kuti wina aliyense akhoza kumumva iye panalibe chifukwa chonenera kunena kuti mverani iye chifukwa kuti aliyense akhoza kumumva. Komabo apo pamene akunena kuti mverani iye akutanthauza kuti pali magulu anthu ambiri amene sangathe kumumva iye. Kumumva mbuyi kumachokera kwa Mulungu. Komanso akamalankhula maonena kuti mverani iye kutanthauza kunena kuti ndiye kuti iye akulankhula kanthu kamene mukhoza kukamvako. Kulibetu munthu amene akhoza kumva popanda phokoso kapena mawu. Ndi apapa akamalankhula kuti mverani iye akutanthauza kuti pali mawu amene Mulunguyo akulankhula kotero kuti anthu ali ndi chofunika kuchita ndiye kumvera iyeyo kumva mawu amene olankhulidwawo. Chifukwa pa vesi 8 ya Yobu chapter 42 akuti muzifukizire nokha nsembe yopsereza ndi mtumiki wanga Yobu adzapemphera inu pakuti ndizavomereza iyeyu kuti ndisachite nanu monga mwakupusa kwanu popeza simunandinenera choyenera monga ananena mtumiki Yobu. Ndi apa tsopano akulankhula za mtumiki Yobu.
kunena kuti Yobu anali mtumiki wa Mulungu.
When we read the book of Philippians chapter 2 verse 7 says,
pamene tikabwera mbuku la Filipi chapter 2 verse yake ya 7 iyo amanena kuti
he says, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and made in the likeness of men.
Koma anadzikhuthula yekha natenga maonekedwe akapolo nakhala mafanizidwe a anthu.
So Jesus took the appearance and took the form of a servant.
Ndiyetu apa kuonesana kuti Yesu Kristu anatenga anavala maonekedwe akapolo.
Why be a servant? Because it is carry all the sins, iniquities of the people and throw the clothes and die for it.
Chifukwa chimene yeyo anavalira maonekedwe akapolo ndi chifukwa chonena kuti anabwera kukanyamula ukapolo, kukanyamula uchimo wa anthu ambiri ndi kufita nawo pa mtanda. Yesu Kristu anakhala poyo monga kapolo. Apaso tikuona Bible likulankhula chimodzi mbuku la Yobu chapter 42 verse 8 kunena kuti mutenge nkhosa zanu, mutenge nsembe zanu, mukchereze ndipo chifukwa chote mwanenera moyipa motsutsana ndi mtumiki wanga. Apaso tikuona kunena kuti pakuperekedwa nsembe za ng'ombe ndi nkhosa zopsereza zimene Yobu akudzipempherera. Koma nchifukwa chani anafunika kuti Yobu apempherere nsembe zimenezi?
This is because God hears the prayer of his creature.
Ichitu ndi chifukwa chonena kuti Yehova Mulungu amamva pemphero la mwana wake.
He only hears the prayer of his dear, pleased son by the name Jesus Christ.
Yetu amamva pemphero la mwana wake khayo amene amakondwera mwa iyeyo amene ndi Yesu Kristu.
So the elders don't agree that when it's God's job, it's not a job to pray.
Ndiyeno zolifa ndi elifazi ndi mpiligati anafunira kupita kwa Yobu kuti Yobuya wapempherere.
It is only God who is the main subject for their forgiveness.
Chifukwa ndi Yobu yekhayo amene anali ofunikira kwambiri mchikhululukiro chawo.
Job was the message to his friend.
Ndiyetu Yobu ameneyo anali uthenga nthawi kwa anthu amenewa.
So even Jesus Christ is the only message to his friends, not all the people.
Ndiyetu mukaona ngakhale Yesu Kristu ndiye uthenga ukhawo wa iwo amene anawasankha amenewa amene ndi abale ake osati kwa anthu onse ayi.
It was only Eliphaz, Sofa and Bildad that when they sacrificed Job, God was supposed to pray for them.
Chifukwa apapa ndiye anzake ukhawo mabwenzi ake a Yobu, Zolifa, Elifazi ndi Bilidadi amene anapita kuti akapemphereredwe kwa Yobu kuja osati anthu onse a mudzi ayi.
But that time there were many people in that area but only the presence of Job.
Komatu nthawi imeneyi dera limeneli linali ndi anthu ambiri amene amamuona komanso amene amamudziwa Yobu ameneyi.
This is the picture of how Jesus Christ came into this world and accomplished the God's will.
Ichitu ndi chithunzithunzi cha mmene Yesu Kristu anachitira pa ntchito ya kupulumusa anthu ake.
When Christ came into this world, he came only to save his own people, not all the people.
mene vya Yesu Kristo anabwera mtsiko la pansi anabwera kufuru musa andu alge ukawosa nchilo wa osa dan kuhonse hai njijifuata aje mga mawelenga mbuku la Matthew chapter 1 ndimega 21 ama la mkulazo nina kutia mene ndia ufuru musa andu alge kumachimu wao
it's only he with the savior of the all people, not all people.
Amene yotu ndiye kayo mpumusi wantu wake oka, osa do wantu onze hai.
Colossians chapter 1, 13-16
says, chifuwa pa Colossians chapter 1, ndi mega 13, mpaka na pa 15, ya kulang kulaso kutu.
Then he says, who has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of his dear son.
Amene anatidalisa ife kukulamuliro anatidalisa ife kukulamuliro wandima na atisuntitsa kutiro weza mufumu wa mwana wache mchikondi chache.
So it means on our own steroids to deliver ourselves.
Ijinu shukudanta uzakutena kutipa yeseo doo kasiwa nata kuzira ndisa kapuna singa kuzira ndisa.
Nobody can manage to deliver himself.
Ulibe yetu umuzu amene ako za kutipu umusa yekapena kuzira ndisa yekago mamwana wa Yesu Kristo Yesu Kristo basi.
We never deliver a person from his sins.
Chito, sisi magu angira kumunga misa mtu pa uchimo wake.
Christ is the
deliverer
and translator of his
own
people.
That's what he
says, in whom we have redemption through his blood, it is the forgiveness of sins.
Amene tili nao maombole dwe, verse 14 mene ya bukula kulosu kardawani. Amene tili nao maombole dwe, mwaiye kukulukirua kwa zuchimwa zatu.
So when that says redemption, it means that it is the way that comes in the business.
Ndiye akamala nkula kunena kuti mwaiye yo ilinuma ombolelo akutanta uzonena kuti iye yo amene yo mwa Yesu Kristo amene ndi mmene muli chimasulo chake chapo.
It is when we are saying redemption, it means right and saying.
Ndiye akamala nkula za chiwongolo akutanthauza kuti kulipira mtengo wacho.
It means when Adam sinned and Eve sinned at the left of the cross, there was a charge given to them that was death, that is condemnation, that is death.
Apapo akutanthauza kuti pamene Adamu ndi Eva anachimwa nthawi ija munda wa Edeni nala kuhira mulungu ndiwa kwa nali chitsuso chimene china pelekedwa kwa mtuyo.
Now, for that man to be healed, to be saved, it means blood, it means death. That's why they say redemption.
Ndiyeno, kuti mufamene yoyo achilisidwe, kuti mufamene yoyo alandiridwa kulukidwe, panafunika kukweze la dipolache la mongole imene ncha.
The blood for a man to be saved was the blood of his dear son, that is Jesus Christ. That is our redeemer.
Ndiye tu mtengo wacho mene mufana funika kulipira kuti awongolewe kapena kuti apulumutsidwe mtengo wake ndi magazi a Yesu Kristu mwana wa Mulungu ekhayo ndipo Kristu yo ndiye muombole wathu.
Mane feo zuritim esina.
Ndalama zisingakwanise kuombola munthu ochimwa.
Nobody can redeem himself.
Ndipo kulibenso munthu amene akhoza kuziombola iyekha.
For the sins to be forgiven, faith, it means the right to say that will be the redemption of the person.
Pakuti chimo pakunena kuti khululukidwe kapena kuti liombole, kuti munthu epachitike maombolelwe. Pakuoneka pamenepo kulipira mtengo wache ndiye chipulumuso chimene chili mwa Khristuyo.
The 15 says, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature.
chifuwa hapa vesira kusina kuti amene alifa mizo la Mungu wosa oneka ayo wobado oyamba wachiri mbidwe chose
is Christ the image of God.
Yesu Kristu amene ali chifaniziro chake cha Mulungu.
When we see Christ the God,
pamene tiona Kristu, pamene kutiona Mulungu.
When we see the beauty of our Lord Jesus Christ there, beauty of our Lord has been seen with us.
Ndipo ngationa kukongola kwake kwa Yesu Kristu pompo, kukongola kwake kwa ulemeri wake wa Mulungu wakugulusidwa mwa ife.
Now, the Bible says, it is only the job of Christ to pray so that I should hear your prayers and I should forgive you.
Ndi apa Baibulo mbuku la Yobu mujali kulankula zone na kuti ndi Yobu tu waekaya amena kufunika kuti apemphere kuti ine ndizamva pemphero lake ndi kukukhululukirani inuyo.
It shows Christ prays for his people all the long, so that his people might be saved.
Ichitu ndi chithunzi-thunzi cha Yesu Kristu pa mtanda kuti Kristu akufunika kupempherera anthu ake kuti anthu alandire chikhululukiro.
All the ways that Christ is on the cross, died on the cross, accomplishing his will, was the only way that takes away the sins of his people. That is the prayer.
Munjira yonse imene Yesu Kristu anaendamo, ndi kukazunzidwa, kukasuka pa mtanda, kukakhomedwa, amenewo ndi anali makwanirisidwe akupempherera kapena kuti akulankhulira anthu ake machimo awo kuti akhululukidwe.
The first thing of Job chapter 42. Job chapter 42 is the same as come back to the Job.
Chifukwa mu verse 10 ya Yobuja chapter 42 akuti,
and the Lord has the captivity of Job when he prayed for his friend. Although the Lord gives twice as much as the year before.
Ndipo Yehova anachosa ukapolo wa Yobu pamene anapempherera mabwenzi ache. Yehova anachulukisa zake zonse za Yobu mpaka kuyitikisa.
Here is speaking about the glory of Job after this persecution, after this hard trouble and tribulation.
Ndi apa tsopano pakuoneka ulemerero wa Yobu umene unabwera pambuyo pakudusa mzisauso, kudusa mavuto onse aja.
3:9-10.
Chifukwa kwa Filipi cha chapter 2 verse lake la 9 akulankhulanso kuti,
our chapter 9, it says, wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name.
Kwa vesi ya nane ya kuti mwaichinso Mulungu anamkwezesa iye na mpasa jina limene liposa maina onse.
That at the name of Jesus means the crucified one. Every should bow far and think in heaven and think in heaven and think under the head.
Kuti mchina la Yesu nena atuzao pachikidwayo kondo liro nse lipinde laza mwamba ilaza patiko ilaza pansi patiko.
And that every time you confess that Jesus Christ is the Lord to the glory of God's Father.
Ndima lilime mponse akomereze kuti Yesu Kristu ali ambuye kuchitira ulemu Mulungu Atate.
Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now, much more in my absence, without your own salvation with the end of the
potero ukondedwa anga monga momwe mumvera nthawi zonse posati pokhapokha pokhala ine ndipo komatu pokhala ine komatu makamaka tsopano pokhala ine palibe vila ni mshito ya achi ya chibu msujari ndi manta ndi kututumira
last verse 13 for it is God which was in you both will as the door of his good friend
pakuti wakuchita mwaiu kufuna ndi kuchita kogwe chifukwa cha kukoma mtima kwache ndiye Mulungu.
Here Apostle Paul is speaking about the glorification of Jesus Christ after the resurrection from his death.
Ndiyeno apa mtumwi Paulo akulankhula za ulemerero wache wa Yesu Kristu pambuyo pouka kwa akufa. Kunena kuti lilime lilonse livomereze ndi bondo lilonse lipinde ndi lilime lonse livomereze kuti Yesu Kristu ndi Ambuye. Kunena chifukwa amene ndiye woyenera kulemekezedwa.
Iye speaking about Christ, the only message, the only name to preach, not as a Christ, but Christ the crucified one.
Ndiyenu apa pakuoneka kunena kuti pali munthu wauthenga umodzi okha amene ndiye Khristu, osangoti akhiriziridwa apa komatu Khristu wopachikidwayo.
Here the Lord honored Job. God honored Jesus Christ after his connection.
Ndipo tu apa Yobu Mulungu anamkweza Yobu chitunzi tunzi cha mmene Mulungu akukamkwezera Yesu Kristu atauka kwa kufa.
Jesus Christ is the center of everything.
Yesu Kristu ndiye mpulumusi wa anthu ake.
He is the center of our posterity.
Amene yotu ndiye ndiye potera kapena poyambira pokhazikika pa uthenga wathu.
Our message.
Amene yo ndiye uthenga wathu.
It was God's plan for everything to happen so that at the end glory and honor to go to the Lord Jesus Christ without compromise.
Ichiritu Mulungu anachita kuchipangiratu kuchokera poyamba kuti chilichonse chichitike motero kuti potera pake ulemu wonse ndi matamando zipite kwa iye mwa Khristu popanda kuwonjezera kapena kuphatikiza.
The thing at the preparation, whatever happens here, at the end of the day, Lord forgiveness to Zofa, Elphaz, everything that after Job prayed for them.
Muzonse zimene zinachitika poyamba paja ndi mabwenzi achayo Mulungu anadzirola ndipo pa mapeto wake Mulungu anakhululukira pambuyo ponena kuti Yobu wapempherera.
Christ is the message, the forgiver of the sins of his own people.
Yesu Kristu ndiye uthenga okhawo umene tikuwulalikira olankhula zakukhululukidwa kwa anthu ake.
To conclude, whatever happened to Job's story was the picture of how sin entered into this world and how Christ conquered the sin and how the elect they saved him from their sins.
Chilichonse chimene chinachitika mkhani ya Yobuyi ndi chithunzi thunzi tu cha mmene tchimo linalowera mdziko lapansi mmenenso Mulungu anapangiratu kukakhulumusa anthu ochimwa mdziko lapansiyo kupitira mwa Yesu Khristu mwana wake.
So everything has been finished. That's why he says in John chapter 19 that it is finished.
Ndipo tsopano chilichonse chinatha munganso mmene mbuku la Yohane chapter 19 verse 8 akulankhula kuti watha.